Take it back. Every pony bowed down to me. I am the new leader of this country. I'm gonna flood your world with my changelings. Move your body around like a changeling. Every pony knows me as Queen Chrysalis. All you crazy ponies, come on, give me love. I want you to bow down to me and love me, or I will have my changelings take care of you. Come on now. Love you to make you love her, make you bow down, make you work like never before. She's a love eater taking over Equestria and all his ponies. What are we gonna do? She's a love eater, make you love her, make you bow down, make you work like never before. She's a love eater taking over Equestria and all his ponies. What are we gonna do? And Princess Cadence, you had better run. Oh wait, I've captured you, you're now my tickle toy. I don't care for shining armor one bit. Maybe I'll release you so you can run to him. Every pony knows me as Queen Chrysalis. All you crazy ponies, come on, give me love. Nothing any pony can do to stop me. This day is gonna be absolutely perfect. Come on now. Love eater, make you love her, make you bow down, make you work like never before. She's a love eater taking over Equestria and all his ponies. What are we gonna do? She's a love eater, make you love her, make you bow down, make you work like never before. She's a love eater taking over Equestria and all his ponies. What are we gonna do? Ha 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 ha